jege yow mani yow nawet bangi jege yow sama way nawet bangi jege yow mani la yow mi delu rew nawet bangi jege yow mani yow nawet bangi jege yow sama way nawet bangi jege yow mani la yow mi delu rew ma
mangi faroy
mani yow
mangi faroy
mani de ngani ñoom de bu lu ñi wa mani yow mi jang abi ci lu ñi wa
Amina tade,
ci lu ñi wax amul
Amina tade, Amina tade, Amina tade,
ci lu ñi wax amul
gisumalen fuñu jëm tay fuñu jëm gisumalen fuñu jëm tay fuñu jëm
ey ngi dal ey ngi dal ey ngi dal
You'll meet up.